Banage obudde bwe bwo, obudde bwe twalagana, walero, walera tulage namba ye. Mwana kwenzijukira ng'okyali mu biseera by'obudde by'edda. Walina omuzannyo mungi nnyo, ate era walina mwekyejo. Saakirowooza nti olivaamu omuntu w'ekkula nga lino. Katonda yeebale. Laba wenna bunyiridde nofaanana liri ejjenjeto. Wabula ensi eno yatengeri gy'osazeewo okujoyanjula mno ey'onkubya eggoolo. Kampi tebakulu bannange bajje balabe ensonga eno tugitaanye, tukole n'entegeka tulabe ensonga bwe zinaakwatwa. Olololo mpulira kigudde wagundi ne badduukirira endulu leero kunaabula sala anti kigudde mu nnyumba mujje mulabe bannange. Omwana lese munewe banange obudde bwe bwo, obudde bwe twalagana. Era wabakulu banange wendo bwedda bwe tulinze tatuswaza ne mujje mulabe wammwe. Banange obudde bwe bubwo, olunaku lwe twalaga omwana. Zikusooka ne zitakwebereka kino saakirowoozaako nga bansekerera obwedda nti ndifumbiza ddinze ye. Kati mwekwekule wamma gwe taata w'abaana ensonga gye ndika kafekye. Gwe teweesetula ate gwe ssenga w'abaana nkwesiga kye ndi okimanya ekyo. Luno olweza lwanoga bannange obudde bwe bwo, obudde bwe twalagana. Era w'abakulu bannange wendo obwedda bwe tulinze swaza ne mujje mulabe wammwe. Obudde bwe bubi, olunaku lwe twalaga omwana. Essanyu okubuluba nali bula okunzita leero nze bannange biraba ebintu bye baleese okwenkanankanya obungi buti mutulanze ki muwala wange mwana wange okoze ekyafaayo obungi muno emikisa nkufukirira gyonna ozaale n'abaana mpulira kigudde wagundi ne badduukirira enduulu leero ogunaabula sala anti kigudde mu nnyumba mujje mulaba abange omwana leese munneewe bannange obudde bwe bwo, obudde bwe twalagana. Tulabira w'abakulu bannange tulinze bwe bubwa obudde bwe bwo, ndabanga n'enjuba egoloba bannange obudde bwe bubwo, olunaku lwe twalaga omwana.
www.mp3ugandanmusic.com